Oh, Lord of Mercy. Adam, udwara ng'o? Bana jowero achalo undwe. Bana jowero achalo undwe. Tandera yalo giwende nagi. Kadora yalo giwende nagi. Omini Judy Jaya. Kadora yalo giwende na. Puonjo gi wende na weche moko chanda
Utawala Studio
a weche moko chanda akane dhano no bedo nade to kare dhano no bedo nade wa apenjo dhano no bedo nade onyi yongas kota dam no bedo nade Iwacho ni kota dam no bedo nade jogi dwaro ng'o talento mia na loko go ngima na e talento mia na loko go ngima na e jogi mia na many go moka a jogi mia na many go moka maskini I feel sick Weche dhano chanda Akene dhano gidwara ng'owa
Bruce Willis
Akene dhano gidwara ng'owa Apenjo dhano to dwara ng'owa
Solomon Atito Kafaya
Apenjo dhano to dwara ng'owa Kionge pesa giwachi ng'amuluoro tich Kionge pesa giwachi ng'amuluoro tich
Amanu suda this
Karuth mi giwachi sungori Karuth mi nikendi sungori Kionge nanga giwachi ng'amudhierega Kionge nanga giwachi ng'amudhierega Karuth mi gilande ng'aungima
Devi would say me
Karuth gwedhi gilande ng'aungima Yae kota dam Yae jo miriambo Yae jo miriambo Jo miriambo no woku kune
DJ Viko urogonyo
Kare jo miriambo no woku kune
Wapi DJ Kolo
Apenyo jo miriambo no yaga kune wa Apenyo jo miriambo no yaga kune
Clean from me
Talento mia na loko gongi mao Talento mia na loko gongi mao Weche jo nyego chanda Weche jo nyego chanda Kadori ng'ama tiyo mana tije Kadori ng'ama tiyo mana tije
Jojo mulu hudusi
Tandere ng'ama chamo mana luche
Siri Kisumu
Tandere ng'ama chamo mana luche Ah!
Supreme Unyatanga
Ukayanyo ng'ato githumu mawero ni
Nyakwaro lengo
Ukayanyo ng'ato giwendo mawero ni Ukajaro ng'ato githuma Ukajaro ng'ato githuma Ng'ama chwanyo buwena wea
Elvis Tumi University
Ng'ama chwanyo buwena wea
Bill Ibradi
Akwayo joma chwanyo nuwena wea Akwayo joma chwanyo buwena wea Wane chweche nyasaye wate
Adede wala
Wane chweche nyasaye wate
Dere Puruth
Okowinjo agore Okowinjo ayware
Zako mundo uda nebo
Okowinjo ayware Kusobere kawadu kwecho Kusobere kawadu kwecho Kusobere kawadu sandore Kadori ngate ruto kinyal kedogo Akwiri ngate ruto kinyal kedogo Anyisi ngate ruto kinyal loelwe Kadori ngate mungu ngamalemo Kadori ngate mungu ngamalemo ga
Jeff Sifuyo Ratado
Kadori ngate mungu ngamalemo Tachagisi moto nyasaye moko kendo Tachagisi moto nyasaye moko kendo
Ruth pok nolo
Yure nagidino to nyasaye yaona Yure nagidino to nyasaye yaona Akoni ngate ruoto kinyal kedogo Akwiri ngate ruoto kinyal kedogo To ngate ruoto kinyal loelwe
Moracha ori
Ori Mani tichi tira tego
Ibiro uwe mbui mi uwe inori
Akwiri mani tichi tira tego Inori
Okumono waneno
Mani tichi tira tego
Kadori tiyo mana DJ
Apenyo miriambo tichulo kune Tukare miriambo ichamo nade Tukare miriambo ichamo nade Tukare tinde miriambo bikete mesa Tukare tinde miriambo bikete mesa Apenji miriambo bikete mesa Wete modulu pie na mumuga Wete modulu pie na mumuga Aninya sayo era Kaduri ruto gena Aninya sayo era Kaduri ruto gena Aninya sayo era Kaduri ruto gena Nunginya sayo gena Akuni ruto gena Kolo 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 Masabiki maga komoro to nyasaye gwedho Johera maga komoro nyasaye gwedho Jumamila komoro nyasaye gwedho Johera na komoro nyasaye gwedho Jumamila koyie nyasaye gwedho Joma miela kuyie nyasaye gwedho Anageno joherana Aluru joherana Kadura geno joherana Indaluru joherana Anageno joherana Aluru joherana Unemuru wakagananga Aluru joherana Unemuru wakagananga Aluru joherana Unemumia chiemo Aluro joherana Unemumia chimo Aluro joherana Umia siko kalamo Arutumina ungima Umia siko kalamo Arutumina ungima Ana siko kakwayo Arutumina ungima Jomani ndekoyo newachana Arutumina ungima Jomani ndekoyo newachana Arutumina ungima Jomako sonindo ne wachna Tumina ungima Jomako sonindo ne wachna Tumina ungima Jomari mbui ne wachna Rutumina ungima Jomari mbui ne wachna Ama sabiki unengimana Ama sabiki unengimana